ndizogcina njengendoda kuzidlule londo bantu bayakhalezweni imali ikho sozinikezele nigalama I'm so strong zulisa kolala kodwa zisafani mini ndikwi marathon isteza buhlungu inyawo zami leqa iphupho lami ukuze fike phambili imali nzejimela ukuze sigcwalisisu amahate ngekho alunge ngokundima ukoku
bekumnandi ngoba bekhula ngeke ayicingi enye nenye ngeke asazi netalente kodwa izinto ziyambe ziveni ndendahamba kulo mihlaba ndizibonile ingwele etshetshe kumele uqine kulo sinyathelayo ungaze uvume zehle ndandingacingi ndingangumculi bazizondibona encochoyini ncinga zam uzicambalele njengomsuthu emafusini besahlala negrizana nditsho mthatha ezilalini lelafike noba ndihambe ndiphile impilo elokishini ndinguthwanga ubathi wola ndingaziva noba sithini kodwa ixesha eziba lihamba ndendakopole elayinini Mr. Kenny Dr. Dollar ndiphethe nina apha esayitini ndendayibona ukhula intyatyamba pha kumu ngaphakathi ndingumculi ndingumrephi nobunyana ngumsasazi wayezibuza loo magama umama engaziqhubekani qala kwam uba sestudio ngalo day intatazela njengenqwela ndazixelela iphupho lam lisebenzele
ndizoqina njengendoda ukuzidlule loo nto bantu bayakhalezweni imali ayikho sozinikezele nigalama I'm so strong zulisa ngolala kodwa zisafani mini ndikwi marathon isteza buhlungu inyawo zami leqa iphupho lam ukuze fike phambili imali nzejimela ukuze sigcwalisisu amahate ngekho alunge ngokundima ukoku
ndiyarikhoda lo nyaka ndiphethe uzibora esikhaleni bendimane ngoqhayisa kwamajiti am esikolweni ukuba izolo bendisestudio ndiphethe uken emaqhosheni yathi impilo seyiqhubeka sekumnandi apha emculweni ndathi ndibana nosikhulu umjita lona useredweni ayazange kube kudala ndayongena ke embokweni kwakunzima uba ndikholelwe mandindibhelele ioledi ndamringela songa istori wathi nyana ndi-understand kwakunzima uba kholelwe ukuba unyana usemoyeni ncikelela ke mhlobam usezoyithola oyifunayo ithemba ungazincame noba yikho into elungayo xa ikhona ke ndithonayo nawevela nevelayo kwi-performance yokuqala yayingase ndizichamele engathi kubethi phara ngaphakathi mfika gcwele ixhala libetheluma ngathi ndixhakwe ngamasele endandihamba nabo tu azange ndibaxelele Mr. K M wayekhona ke ladina endibukele qala kwabo uba sestudio ngalo day intatazela njengenqwela ndazixelela iphupho lam ndosebenzela
ndizoqina njengendoda ukuzidlule loo nto bantu bayakhalezweni imali ayikho sozinikezele nigalama I'm so strong zulisa ngolala kodwa zisafani mini ndikwi marathon isteza buhlungu inyawo zami leqa iphupho lam ukuze fike phambili imali nzejimela ukuze sigcwalisisu amahate ngekho alunge ngokundima ukoku